Yo, papa, ni mwana luba. Utansikiza na utapenda. Utansikiza ushaipenda. Dupa, it's coming cold. Dupa, sebre zeal. Ukona tabia kupendeza roho. Tabasama kupapasa macho. Sauti yako nikisikia pia natulia, yani punguzi hasira nazo. Urembo wako lininasa roho, siku ya kwanza kukuona kwa macho. Samoyoni umekwamia, siwezi kutania, njoo unipunguzie maho. Ati ana date nini na meme so damn kali. Ngombe wa maskini wa nini kama hazayi. Wanna snitch, wanna sama siku fight high haters. Pikeni majungu kwa karai naki. Piga jeans na piga masuru wale. Na bullshit akinipa na furai. 6 inch apige kwa mbali mbali. Simuiti tena bebe, na muita kachumbali tufurai. Rosenu vile zina pweta pweta. Mwaka wenu kuimba nina meremeta. Chuki zenu mzipambe na tarumbeta. Weta, wana vitu sense vya kuteta. Wote malaika na mabawa yao. Wote wana kuiga wendo baba lao. Ni wewe na chagua sisemi. Oh sisemi, oh baby uko sawa na. Gitu najileta mikwa debo. Zianze beef international ilebo. Wakwende cliff tuende zedu sinza lego. Wanishinga api miogo ya koko gero. Wameni honga sani zako shika wewe. To concentrate nje kuna viji mwewe. Maneno mingi I don't care jatu lewe. Watatu beba baby acha wele mewe. Na mwana hata jani towa mbali. Kangu tata yari nisho kuwa kemikali. Akani pama penza kani penda kani jali. Chungu bado tamo kanyonjesha na sukari. Nani wewe, wewe, baby you're my wifi. Na password, inter baby born and cried. Niko ready, be my ride, ride or die. Nani fikisha, thanks baby, thanks for the ride. Woo, and yo papa. It's coming light. Wanna Luba. And yeah, this goes out to you, baby. And also goes out to you, baby. Hey, this goes out to you, baby. To you, baby. I'm your baby. Now put your hands in the air, yeah. Put your hands in the air, yeah. Put your hands in the air. Shodokule, I'm out. Atutaki kubato bato.